Yeah. Awe, namu General Zeta from GZN. Namu mfana kakoko, waifunde na nanao. Inombore ya my father, batu walipilu chalitoyo mfanaka. Batu babare raji, bakinobo na batras batu wakumu mfanaka. Maros kabala, boy udoluka. Kiri udoluka mfa, batu walipilu mfa.
Vezwafakazela lapo mu 357 nombora ya sedanyani akangaka nayo the producer makafula akangaka nayo skewengu akangaka nayo bonyoka mpela akangaka nayo busteri akangaka nayo king dash wafakazela lapo mu 357 nombora ya my father akangaka nayo small beast yangithi nayo bagzol sha
correct nangekwela madoda bafit nayo mbs ya shopa lapo inambuni mashana yabafakazi wazi awe shaka awe clipper bambano halo yabafakazi awe correct nangempela yekwalo salu salu
kiri udolo kamfa batu bali pelo mfa dali tomfa bakino bona mfa ubo pile ataya jao bari uli betri na kana utozi na waribujana udolukamfa
avare rate machus ripile kae machus barpitendela machus rito kawata machus rimsunwa genge machus rito ulaya machus
kama bena man
Nazo big nefesh all over feet. Tina Sabo something. Big and all over fuckers. Salute.
Avare rate machus. Ripile kae machus. Barpitendela machus. Rito kawata machus. Rimsunwa genge machus. Rito ulaya machus.
Kama bena man. Namu ketu bakas wakas. Aya kote.